abakulira ebyenjigiriza mu disitulikiti wa Kisoro siba mativu eri abazadde abatana bakuzayo baana ku masomero era kati bandiwalirizibwa okutandika ebikwekweto okukwata abaana bakyataayaya mu byalo nga bannaabwe bali mu bibiina basoma. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti wa Kisoro Primo Rita Nanyanzi ategeezezza nti olusoma oluggulawo omwaka guno lwataataaganyizibwa ebyokulonda era kati okusoma kugenda kuba kwa misinde mu budde obutono bwe balina.
Okusoma kwaffe okw'omwaka guno 2026 kwayongezebwako okuva nga 2 February we twalina okutandika olw'ebyembeera bye tubadde tuyitamu ebyokulonda ne twongerayo wiiki emu ng'abaana baffe babadde balina okujja ku masomero nga 10. Obuzibu bwetukyalina nti abazadde ate embeera gye baali nti baayongezaayo ate abaana temunnabakomyawo mu masomero. Nkubiriza abazadde abaana baffe olusoma lwatandise mukomyewo abaana mu masomero tusobole okuba nga tusomesa omwana w'eggwanga ate obudde bwasigala ng'akyali waka nga tali ku ssomero aba afiirwa ajja kusanga ng'ebyosomesebwa bitambudde. Kye tubasaba muleete abaana babeere mu masomero tubeere nga tukwatagana.